the sound box be seven. That's him Safi.com. Yeah, Chagan boy, Pristati. Tuli tutanukia, totanizalia, shida tunapitia. Flora weo, alikifikiria, ulo likotokea, natamani kulia. Flora weo, tuli tutanukia, totanizalia, shida tunapitia. Flora weo, alikifikiria, ulo likotokea, natamani kulia. Flora weo. Umekutana na wanga kwenye mambo ya kiwaki, ila umekaza mlimbwende. Washa kuja na vila, ilikunidia, siye wa milima na mabonde. Kazi yangu bodi, star yangu soda, asaki vipi uniache. Jui kupaka poda, so wabai yoda, kila nienda po nifate. Kazi yangu bodi, star yangu soda, asaki vipi uniache. Jui kupaka poda, so wabai yoda, kila nienda po nifate. Na 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 na. Ujue tumesea mwiri, uwe harari yangu. Adamu alikumpoza tunda, itakuwa kuna kitu. Rini toke pepa punda, siwezi michezo michafu. Kazi yangu ndumu, mengi majukumu, ila naomba usiniache. Ujui kupaka poda, soba ihoda, indapokokote unifate. Bona natetemeka, na chichimeka.
Balidi kali, yani zolo full hali. Kwako sina kauli, nimeishi wajeuli. Yani sina kauli.
Mbona kama damu inakwenda kasi, penzi lako kwangu mie virusi. Naona kama unaizurumu nafsi, inauma. Mbona kama damu inakwenda kasi, penzi lako kwangu mie virusi. Naona kama unaidhurumu nafsi, inauma.
Na 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 ah, ah, ah. Ha ah. Medi brandi Sankaya Ariubaya Awe meneja Kenny Wapia michu wewe.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.